na gonsijana
chuma
tanya introducing arisa changa mula sa shamula bonanza kwa ma tutopi peverange bisangora ele
ya tete ndirira mami wawe bidatinze umukwe wabaraje yakunze umwana wanyu disivambari prodi we cyane nagajya aca ku ruhande mbwirira musaza wawe lo andebe kuri tv utunga gato kingodo babwire ko ndi kadondi na kapu ufite do babwire ko n'inshingano z'urugo ngo washo yakatiye misi wa demiri ankunda nazwi naha mu mudugudu babwire ko nkukunda binarenze babwire ko saro y'iwanyu magera ikirenge
genda ubabwire ko buhari windushya kandi ubabwire niba upfa ntuzambaze ntago nsijyana utanye introducinga bisa nshanga nta n'umwe mbona nza kwama
Koromi wawe konje siruswa gusafata gakonje bwira anti wawe yake konje batega amaboko mugabo wa waraje hobe ese ufite mukuru wawe home uze gufata phone na umume kuri ko afite akabazona na gakemura nitoto fite umwuko uhagije twaganira sinza bipombo mbirira abashuti mwiganye kubonye diporo mutavanye mu makaye mbirira bwa busore bukwihesha Kenya ukura amabisa ubwire ko budusema
genda ubabwire ko buhari windushya kandi ubabwire niba upfa ntuzambaze ntago nsijyana utanye introducing arisa nshanga nta n'umwe